black in this.
Illuminati.
You know it's power still.
You know how we do.
City Motion.
Yo, power ni uwiano wa kazi ulofanya. Ukiigawa kwa muda uenda hasi ama chanya. Wana sansi, wana manya, tuna balance maswala. Ya kubani simba uswala, team fans hii mafala. Na chant kama ungala ama chant biz. Kwanzu, master, rasta, monkey ni unju after Gandhi. Mahatma, juu kwa juu niko na Batman. You should have known I got the power, what a person.
Usiniulizo kimomba mungu, tapata uvipi. Dunia mapito, maisha safari, nataka baridi. Ujinga baki nao, sijaribu data za kiri. Usoneshe chupi baby basata, una taka madili, umenipa mia, nimekupa mtamo na ndai keep. Umetoa hela, umepewa drama, ushangai mchizi. Nipo kwa mahewa bila mabawa na fly hivi. Yani baba kumwa jipu, tuatoto mnadai urifi.
Wananita 10 over 10, Leo Messi on verses. Kunyweka kwenye biti, kinachofuata mada kesi. Living the scene messy, these bars rehearses. Body whack rappers, kisha na waacha rest in eternal pieces, y'all sweet like peaches. Means y'all in pieces, with these masterpieces. Peach to all of the ambassadors of ghetto. All I do is mean and represent, yes and get all. Poetry in motion that's powerful. And fake niggas is bitching like power you. Here's the lyrics on Google will empower you. Na hiki kipawa tu na kigawa in power too.
Kombo si mwenyezi ya benda ni papumzi.
Bado tupo kwenye mnuso kama tumbo la mlafi.
I'm taking this music to another level.
Kwa mana na yoka nunia kazi na dawa na kueleza.
Dirty weaponry, kalamu ya risasi.
Tumbo zimeshimama kama vile meona downy.
Do mimi yule yule baba la baba.
Arusi vigelegele ndani ya bongo, ila ndani ya kongo nasikia arusi ni mabele.
Ila kuna kiarusi cha ugonjwa, ina arusi ya umoja, ndugu na jamaa, ka arusi ya mjomba. Vum vum nyukilia, oh mama ye, mina tafuta wazuri na chakula ka baba ye. Yani kama vila mazinga ombwe niga MC na powerful, yani kama vila mwana lizombe niga
no, bigini bigini 1-2, you know I'm back man. City Ocean won the incredible on the track man. You know I'm black man, kicking facts, cause you know it ain't real if you ain't living what you rap man. You know I'm who define the meaning. See me move through time smooth like I'm who designed the Greenwich. My crew refine the realness. Boom, bro. Speak the Holy Ghost till I'm in the ghost. Woo! To show you how I move inside
Indo
the demon.
Indo time ya mawenge, Mike ni nayo tayari. Habari zangu zisha samba kila mahali. Sitishu na ma MC wenu sigara kali. Thamani ya chumba chagiza sipangi bila delali. Mweni onajuzi unajifanya unanijua. Kunesha kwa sipendi makuzi na kulipua. Ulithani trailer sasa hii ni movie. Kaujajua umejamba mashuze lafu na zuga kubana bua.
Kombo si mwenyezi ya mbenda ni papumzi.
Bado tupo kwenye mnuso kama tumbo la mlafi.
I'm taking this music to another level.
Kwa mana na yuwa kanuni ya kazi na dawa na kueleza.
Dirty weaponry, kalamu ya risasi.
Tumbo zimeshimama kama vile meona downy.
Do mimi yule yule baba la baba.
Niko makini killer verse Joe. Power cut and let's go. I'm fly on every beat in I'm a bow, holla let's go. Paper petty cello, speakers in a echo. I'm with some real niggas wingy wachina kama techno. I don't play no games Lego. Shouting Joe Ghetto. The life of a G-O-G die rebels. Yeah we ballin' kama deco. All my niggas decorated, heavyweighted, elevated. Love the haters, hello haters.
Nitaji yo power, wisdom ya kuchoose. Kicho chenye hichi mambo mingi screws loose. Power ya kuspit the truth, ndani ya booth. Power ya kuzuya a bullet bila proof. Power kuvamia kaile jeshi ya proof. Wakanda, Black Panther, Freedom Fighter, flash on your lighter. Black power, nine power the youth. Giving back kama kawa na wasalute. Mwanajeshi tayari ni shaka za boot. Design ya traveler niko tayari kushoot.
Yo, my mind is my power, knowledge inagawa. Sulize weapon lipo daima yu kama tawa. Na paa bila bawa, leo nipona wana. Kidole kimoja kifunji chawa. Na hindo part 2 and still I got the power.
Nakeno, 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 nakeno.
Kisha, kimenuka.
Nakeno, 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 nakeno. Nakeno
kisha. Nakeno no no nakeno kisha. Nakeno no no nakeno kisha. Nakeno no no nakeno kisha. Nakeno no no nakeno. Nakeno no no nakeno. Nakeno no nakeno. Bam 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 nakeno kisha. Nakeno nakeno nakeno. Nakeno gong 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 nakeno kisha. Nakeno kisha.
Yeah.
tell us certain things.